Hey. Hey,
can
you
know this?
Number 9 kamikaze, hawengine wajikaze. Hini mboka niko kaze, cash check my deposit. Wa super daily wana teta, ulimia okyo maze panga. Nikitema na wakata, mbao mbao mima kanga. Nime mbao mbila randa, rada wapi dada. Blanda sina shada, mada himatanga. Number 8 tunachanga, nikipulopo na shanga. Hey, these are the wa king, name Ohanga John. Ring bell, tugo kwa ring ring, chini ya maji ni marina. Splash splash mina swim, cash cash mina win. Buff buff pewa win, stay fly bila wings. M high bila weed, begu nyingi pewa seed. Bili mbili hizi twins, king king half wins. Panguza ndula chiza chin, apaka chunga chin. Lamu zangu breeze, kalamu ina bleed. Ice cube wame freeze, achi gime sneeze. Namba nane kamikaze, hawe gine wajikaze. Hini mboka ni hukaze, cash check na tupaze. Namba nane kamikaze, hawe gine wajikaze. Hini mboka ni hukaze, cash check na tupaze. Mheshimiwa hii idara, super cheza chini bana. Hizo haga na zidara, pupa iko nene buda. Bila kucha na wagwara, wame rank mini shaba. Bra, kata miti chonga shamba, bonga mbaya kula pamba. Funga lesope wakanga, penda kuku mina manga. Poshonge mina siaga, demo mini chiagas. Teke teke hini riaga. Banasi, hini real up na fantasy. Galaxy, cheki fiti minister nani. Hanasi, mwaga chini hini madisi. Kani beef, leta nyama nina magazine. Scary scene, kila kitu upa Halloween. A-strings, nyati timi ya pana violin. Bana bana spendi violence. Kipo mitu please ongezea mayonnaise. Namba nane kamikaze, hawengine wajikaze. Hini mboka ni hukaze, cash check na tupaze. Namba nane kamikaze, hawengine wajikaze. Hini mboka ni hukaze, cash check na tupaze. They be looking, 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 and looking, and looking at me. Yeah, I be ashy when you look at me. What do you see? These are the king. They be looking, 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 and looking at me. I be asking when you look at me, what do you say? These are the king. Gang, gang.